OGSWAGmusic.com. Come on. Come on. Come on.
Black Soul. Welcome, Mandizo. We are glad to have you on this platform. We just have three quick questions for you.
Oh, yeah. You can go ahead.
We want to find out about what you think over the People's Nation of rap being the devil's music, which you believe is a God-given talent.
Okay.
So, what do you understand about rap?
It's a style of popular music, counterpoint for lapid slang, and often positive and liming bottom in tone, you know.
But do you know that rap is the devil's music?
Okay, let me express what I feel. Yeah. Dear God, niliko na mafunzo, nifuna koma answer pa talanta mnanipasa. So is it true that you rap ni music ya satan? If I say it's a God give a talent, wambili wa makana atimuli rap matono ngela wana malapo matukane kisampo ni Tupac. You all for the fuck my video umavuli saba kazi ushe mvamushe evil marapa muli evil fulu vima tatu jekashe kisampo muli diesel. Yeah, that's a problem. Mistake identity. Moi mononera sindeve niriri and moi niriri sindeve mononera. Kambiri is a marapaz. You know, nga poreski onega watindu ochima maningi, you know. Just because unafaka matatu kwa sila majaji kidemonga masojas, you know. Kwa vala uniform aone kamungari violence na koko nyumba. Yeah. Makolo na bobani panga hai mwana wanga kazikika hivi vyo chita suzangena mumfumu wa kumwamba. Rapo ni music ya madila magansa ni semu na makada the opa beef ikakosa mapanga oranga marapa liye manta na kopa wa mapo maitamba nyuzi pativu matamba yo. Na uyu muzako kuya kichaponi nosoni behavior nga muzungu choncha lochose makatundu chua mwana wanga jay life umakumbo yo. Sing for the Lord inga ufuna kuyimba yo mwana wanga chinja kuno siku nyimba za kushanga mbama upwelele mumimba.
Okay, so Mandizo, having said all that, how would you encourage, or what encouragement do you have to the young upcoming artists in the hood who are being undermined by the same belief?
I know kuliko wakai wapita I'm the same topic. Iwa yesa kupushinga bena baba uza kuchi future yao ili bright. Waona mo malabishi na zina inaipa wakonde mamu street. Wolo nyimbo ya wamati ana misa biti. Video ni misi vaso osawala. Self confidence na hard working jema nkwala mwaziwa. Yeah. Respect everyone but fear nobody. Mandiz. It is what it is.
OGSWAGmusic.com.